Murakoze nitwa Gatese Charlotte, nkaba nturutse mu rwunge rw'amashuri rwigenga Papebu, nkaba niga mu mwaka wa gatandatu. Nkaba nazanye n'umuyobozi wacu ushinzwe imyitwarire, Prefet de Discipline, mu bibazo byinshi nari mfite nkaba naratoranyijemo kimwe kugira ngo tugirane ikiganiro ansobanurire ndusheho gusobanukirwa.
Murakoze, nitwa Ndisebuye Aloysia, nshinzwe imyifatire n'imyitwarire y'abanyeshuri mu rwunge rw'amashuri rwigenga Papebu.
Abantu bakuze bafite imvugo bakunze kuvuga bagaye imyitwarire y'urubyiruko, cyane cyane urubyiruko rwiga, bagira bati abubu. Ikibazo cya mbere, nk'umubyeyi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri kandi mukaba mumaze igihe mu burezi, mubona koko iyo mvugo ikwiye?
Wenda ntago navuga ngo irakwiye cyangwa ntikwiriye, ariko irahari, iriho. Iyo umuntu agereranyije ibi bihe n'ibihe byashize ku rubyiruko, ubona hari ibintu byinshi byahindutse mu myifatire y'urubyiruko, bituma abantu bavuga bati abubu basigaye bitwara gutya, twe ntago twabibonaga. Wenda babivuga nabi, ariko sinahakana ko hari imyitwarire urubyiruko rw'ubu rufite twebwe ku gihe cyacu tutabonaga, kandi tukabona twebwe atari myiza, idakwiye, ikwiye guhinduka.
Natwe nk'urubyiruko iyo turebye dusanga koko tutari ba miseke igoroye, mubona imyitwarire mibi y'abana ifite iyihe nkomoko? Ku bana, ku babyeyi, ku barezi, ku mategeko abagenga, mubibona mute?
Ni ibintu byinshi. Nta nubwo nakwemeza ko abana bose bitwara nabi. Imyitwarire mibi y'abana akenshi iva ku mateka, aho umwana aturuka, ingero nziza yabonye, haba ku babyeyi, ku barezi cyangwa se kuri bagenzi be. Ku mategeko ho ndumva nta tegeko rituma umwana yifata nabi rihari, ntaryo. Kereka wenda hari abadafasha abo bana kuyakurikiza neza, ariko amategeko yo mbona akwiye, yafasha abana kwitwara neza.
Nk'abana b'abakobwa twifuza kumenya uko twakwitwara kugira ngo tuzagere ku rwego nk'urwanyu, tudahuye n'ibibazo by'imyitwarire. Mwatugiriye inama, cyane cyane ko uretse no kwiga tukarangiza, dushaka no kuzubaka ingo tukagira imiryango yacu.
Inama nagirira urubyiruko rw'abakobwa ni ugukurikiza amategeko, bakumva inama bagirwa, bakibuka ko imyitwarire mibi yabo ari bo ba mbere igiraho ingaruka mbi. Kumvira, kumva inama, kugisha inama ni ikintu cyiza cyane. Niba bakugiriye inama ntiwumve ko ari ukukwanga, ahubwo ukumva ko ari amahirwe ufite.
Mwakoze, ndagira ngo nunganire gatoya umwana. Iyo urebye koko kino kiganiro usanga kireba cyane ku bijyanye n'imyitwarire, ku bijyanye n'imibereho y'umwana. Nibwira wenda ngo Gatisi ntabwo ari kubaza kubera ibijyanye nawe nk'umukobwa, ahubwo aranabariza na bagenzi be kuko kino kiganiro kizafasha n'abandi. Nagiraga rero ngo rwose mwisanzure, ikiganiro cyanyu kibe kigari, mumuhe impanuro zihagije kandi mwumva ko muri gufasha n'urundi rubyiruko. Gusa hari kimwe nashakaga kunganira nk'ikibazo cy'imyitwarire y'abana, nibyo koko imvugo ngo abubu iravugwa ariko no mu gihe cyanyu kera abubu byari biriho ijambo ryari rihari rivugwa ngo abubu abakera babivugaga kwari kera mu gihe cyanyu bo babaga bashaka kuvuga iki mbese bavugaga nabo nk'abo muri kino gihe ibyo babonaga ni bimwe bitandukaniye he kugira ngo umwana abone impanuro z'imyitwarire yanyu muri icyo gihe uko mwitwaraga haba mu ngo haba ku mashuri ndetse abigereranye n'ibyo bavugwaho bo uno munsi
murakoze nibyo koko ngo nta ngoma rigitagira bubu iyo ugereranyije wagira ngo amajyambere uko agenda za hari nibibi azana kera uko byari bimeze kuri twebwe ugereranyije n'ubu ngubu usanga hari ibintu bikabije twebwe tutabonaga nk'iyo urebye iterambere ry'ibi bita amabuwate de nuit imyambarire uburyo abana bitwara imbere y'abantu bakuru ubona bigenda birushaho kugabanuka kuba nabi kurusha uko twebwe byari bimeze nk'ubu nitanzeho urugero ubwo nshinzwe imyifatire y'abanyeshuri urareba ugasanga iyo utumye umwana umubyeyi nta kibazo bimutera ni bake cyane bitera ikibazo umutuma umubyeyi ukabona nta kibazo aragenda akamuzana agasobanura bikarangiriraho ariko twebwe tukiga iyo bavugaga ngo bagutumye umubyeyi wumvaga ibyawe birangiye urajya mu rugo uvuge ngo abenshi ahubwo ntibatinyukaga no kujya iwabo bajyaga gushaka undi muntu uza kubavuganira kuko kubwira umubyeyi wakohereje ku ishuri ngo ntago nagiye gukora umurimo mwansabye none barabantumye namwe muze ubu ngubu nta ubona ntacyo bitwaye ariko kera byari ikibazo gikomeye ngarutse kandi ku bintu bituma urubyiruko ubu ngubu narwo twarugarukira ababyeyi bagiye mu bintu byinshi niba umubyeyi se ava mu rugo mu gitondo akajya ku kazi ku mugoroba akajya kwiga umwaka ugashira ibiri gashira umwana batakaje ibintu byinshi aho ngaho naho hari impamvu ituma imyifatire y'abana igiture cy'ababyeyi kigenda kigabanuka kigenda ndetse kibura imbere y'abana kandi noneho n'uwo mwana niba ataragize igiture cy'umubyeyi akazajya kuba umurezi ni ukuvuga ngo baramusaba gutanga ibyo atahawe baramusaba gutanga ibyo adafite ibyo nabyo rero ukabona ko bigiye kuba ikibazo kigiye kugabanya imyifatire myiza y'urubyiruko bigatuma rero bya bindi byo kuvuga ngo abubu birushaho kuvugwa ntango mitagira abubu ariko noneho natwe iyo turebye urubyiruko ubu ngubu uko rwitwara twagereranya natwe uko twitwaraga usanga ubu ngubu imyifatire mibi ikabije
murakoze nk'uko na ushinzwe imyitwarire kandi ukaba uri mu gihe cyo hambere nagusabaga kugira ngo tubwire ibanga mwakoreshaga abakobwa mu gihe cyanyu kugira ngo mubeho mudatwara amada mutava mu mashuri mudashaka mukiri bato mukigana ubushake mukagera kure
ye urakoze aho ngaho ntarindi banga ni ukumvira kera baratubwiraga bati wa mukobwa we ntukazerere ukabyumva koko ntuzigere uzerera jya ukora imirimo yo mu rugo umenye urugo mu gitondo byuke usukure ukubure woze ibyombo ukorope uteke umenye barumuna bawe umenye abashyitsi baza mu rugo mbese ntagire ikintu kibura mu rugo kandi uhari ibyo ngibyo ukabikurikiza waba ugeze ku ishuri ugasanga hari regroma ivuga iti iyi saha ni ugukora ibi n'ibi iyi ngiyi ni ugukora ibi n'ibi birabujijwe kujya ahantu aha n'aha birabujijwe gusohoka utabifitiye uburenganzira ibyo ngibyo ukabifata nk'ihame ntuzabice ku ruhande ukabyemera ukumva ko ababyeyi abarezi baguha iyo gahunda ariyo baguhitiyemo ko nta kibi nta ngaruka mbi bizakugirira kandi noneho tukirinda n'abahungu bashukana ndetse n'abagabo bashukana umuntu yaturuka hari yatangiye kukuvugisha ibintu bitajyanye na gahunda urimo ukamuhakanira ukamwima amatwi ukamwamagana ndetse ukabwira n'abarezi ikibazo wahuye nacyo ukagisha inama abarezi ukagisha inama ababyeyi utese ko nahuye n'umuntu wambwiye gutya ese ni ibiki ngifatemo gute akagufasha cyangwa umuntu mukuru kuri wowe mukuru wawe ukamugisha inama kandi ukayumva ukayikurikiza ntugende ngo ubyihererane ngo bibwire bagenzi bawe mungana muhwanyije ubwenge batafite icyo bakurusha badafite icyo bari bukungure na ukegera umuntu ubona ko afite icyari bukungure ukamugisha inama tugakunda gusoma ibitabo bigira inama urubyiruko tugakunda kujya mu biganiro bigira inama urubyiruko tutishinze biriya bintu byadutse ubu ngubu byoreka urubyiruko amafilime mabi ibitabo bibi birimo abantu bambaye ubusa birimo abantu babeshyana ibyo tukabyirinda tukirinda n'ibiganiro bitatwubaka bitworeka ibyo nabyo tukabyirinda ngibyo ibintu byatumye twirinda ingeso mbi kandi tugaha agaciro amasomo mbere ya byose niba igihe cy'amashuri kigeze no kuvuga ngo umutima wawe ukawerekeza ku masomo ibyo ukora byose ukabikora kugira ngo utsinde amasomo utahane birote nziza uzabwire umubyeyi uzere ku mubyeyi umusaruro mwiza icyo ngicyo akaba ariyo ntego yonyine umuntu afite nuko nguko twebwe twabyitwaragamo kandi umuntu agasanga ntacyo yibeshyeho ugasanga ntaho byagusenya ahubwo bikubaka
hari ibyo mwavuze ku bijyanye n'imyambarire iyo urebye urubyiruko rw'ubu uburyo rwambara wenda nk'abashinzwe imyitwarire iyo murebye mu bigo bitandukanye iyo murebye hanze mukageranya imyambarire y'abana b'abakobwa muri kino gihe y'abana b'abahungu muri kino gihe n'igihe cyanyu mubona imyambarire ifite izihe ngaruka ku bijyanye n'imyitwarire y'abana bo muri kino gihe mubereye abayobozi
imyambarire nayo ifite ikintu itera ku myitwarire niba umuntu yambaye umwenda ugaragaza uko ateye ni ibintu bitari byiza nko kubana badahuje ibitsina iyo umwe abonye ubwambure bw'undi hari igihe bimukurura bikaba byamujyana mu ngeso mbi ntabwo ari byiza rero imyenda migufi cyane imyenda isatuye kugera hejuru cyane amapantaro abana bamanura akagenda akora hasi biriya ni ibintu bitari byiza ntabwo byubaka abagenzi babo ahubwo bishobora kubakurura bigatuma byabaganisha mu ngeso mbi uretse n'urubyiruko rundi rubareba n'abantu bakuze hanze aha ngaha nabyo bigenda bivugwa nabyo ni intandaro yo kugira ngo babashuke niyo utambaye neza ngo wikwize hari igihe bitanga isura y'uko udafite umutima ukomeye udashobora kwihagararaho bigatuma rero abantu bagutinyuka imyambarire nayo ni ikintu gikomeye cyane gishobora kukwereka ko umuntu atekereza neza akomeye mu mitekerereze ye cyangwa se ko adakomeye mu mitekerereze ye
urambabarira ko nashatse kujya cyane mu kiganiro ariko ni ukugira wenda ngo n'umwana abonereho yumve kera mwiga mu gihe cyanyu mwigaga muri abakobwa gusa ubundi abahungu nabo bakiga ari abahungu gusa mbese mu bijyanye n'imyitwarire ituma abantu bakuze bavuga ngo ahubu ntibyaba bifa no ku ruvangitirane rw'abana ibyo bita mu ndimi z'amahanga mixite aho abahungu basigaye bigana n'abakobwa kwigana kwabo mubona bifite ingaruka mbi cyangwa nziza ku myitwarire yabo mwagira nacyo wenda icyo mumubwiraho niba nawe yaba yibaza ikibazo nk'icyo ngicyo nanjye nibaza.
Murakoze kwigana abahungu n'abakobwa, njyewe mbona ari ikintu cyiza cyane. Kuko burya abana b'ibitsina byombi baruzuzanya. Nta kibi kirimo, biterwa n'uburyo abarezi babyitwaramo, babafasha kubana neza buzuzanya aho kugira ngo basenyane. Kuko buri wese amenya undi, hari n'ibyo buri wese yigira ku wundi, hari ibyo abahungu bigira ku bakobwa, hari ibyo abakobwa bigira ku bahungu. Kuba bigana ahubwo njyewe mbona ari byiza cyane, naho biga ahubwo ari abakobwa gusa, iyaba byashobokaga ngo bashyiremo n'abahungu, naho ari abahungu gusa bashyiremo n'abakobwa. Ni byiza cyane iyo ababyeyi bamaze ku abarezi bafashe icyemezo cyo kubafasha kubana aho kugira ngo babemerere bagire bwa bucuti bubi bubajyana mu ngeso mbi, ahubwo bakuzuzanya, gusobanurirana, gufashanya, burya baruzuzanya. Iyo barezwe neza, iyo bahawe gahunda nziza, barafashanya.
Murakoze. Iyo umuntu aganiriye na bagenzi be hanze, aganira n'abana mungana, hari abo bumva yibaza ko ngo igitsure kibangamira uburenganzira bw'umwana. Nkamwe mwagira icyo mubitubwiraho?
No kuva kera igitsure kereka iyo gikabije, iyo ari kibi kitagorora. Naho ku muburezi igitsure ni ngombwa, kiremewe rwose kugira ngo umwana agororoke. Igitsure ni ngombwa, kereka iyo kibaye kibi kikakuvutsa kwisanzura, kikakuvutsa kuvuga ibikubangamiye, igitsure kikuvutsa uburenganzira bwo kwiga neza nta ruhangayiko, igitsure gituma utegerana na bagenzi bawe ngo musabane mwungurane ibitekerezo. Igitsure kibi gikabije, iyo igitsure kibaye iyo cyinshi kigakabya kiba kibi. Iyo nta n'igitsure gihari biba bibi. Bisaba rero uburyo bwo kugenda mbese ugira aho woroshya, bitewe n'uburyo abana bifashe ukabayobora buhoro buhoro, nabo bakagera aho basohoka mu ishuri, ubwo nyine nabo bakajya kuyobora abandi.
Ariko kera ngo abakobwa batinyaga kwiga ngo bagere kure, ngo umukobwa wigaga cyane abasore baramutinyaga, byaterwaga n'iki?
Ibyo ni ibintu biri mu mateka, niko bari bararezwe, niko bigishwaga. Ariko mu by'ukuri nkeka ko nawe ubibona ko byahindutse, ahubwo abasore bari kugenda biruka ku mukobwa wize cyane waminuje. Kera umukobwa wigaga hari ubwo bamwitaga inshinzi, bavuga ngo arashaka kureshya n'abagabo, arashaka kuvugira mu bagabo, arashaka gutegeka abagabo. Ibyo bigatuma rero mu myumvire ya kera, mu mateka ya kera, bambura umukobwa nawe uburenganzira bwe bwo kuba yakwiga akamenya ubwenge agasobanukirwa. Njyewe mbona kwiga ahubwo bituma umuntu arushaho kubaha, arushaho kugira ubwenge, arushaho gushyira mu gaciro. Ntabwo bikimeze gutyo uko abantu babikekaga, siko bimeze. Wenda koko hari abigaga bitewe na kamera asanganywe, bigatuma ashaka kumva ko ari hejuru, bigatuma ashaka kuvutsa abandi uburenganzira bwabo. Ariko ntabwo ari byo, kubera ko umukobwa ari umudamu, ari umugabo, bagomba kuzuzanya. Ubwo umwe iyo yize ava iburyo, undi akava ibumoso, umwe agaturuka hirya, undi agaturuka hino, bagahuriza hamwe bose bakubakana. Njye mbona ko kwiga k'umukobwa ntacyo bitwaye, ahubwo yari imyumvire ya kera ishaka guhoza abakobwa hasi, babe babandi bo mu gikari, badasohoka, batavuga, batavugwa. Ibyo rero mbona ko abantu bamaze kubirenga, babona ko umukobwa niwe ashobora kwiga kandi akagira akamaro, kandi uko yize akarushaho kubaha, akarushaho gushyira mu gaciro.
Murakoze ku biganiro tugiranye. Ndabashimiye, mubashije kumpa ibisobanuro bihagije, nkaba mbasaba inama yo nagenderaho cyangwa nagira bagenzi banjye mu bo tuganira. Ariko mbere yuko yinjira mbanje kugushimira na kuba nakuzanye nk'umubyeyi nisangaho ukaba unsobanuriye bihagije mbashije gusobanukirwa nkaba mbasaba inama bijyanye n'ibyo n'ibiganiro tumaze kugirana
mbere yuko mujya ku nama murakoze mbere yuko mujya ku nama hari utuntu tubiri nashakaga ngo mbaze ushinzwe imyitwarire nk'umubyeyi wa Charlotte nazanye iyo urebye muri kino gihe usanga u Rwanda rufite ikibazo cy'imyitwarire y'urubyiruko ku bantu bakuru aho abantu bari kuvuga cyane ku bijyanye na ba sugar daddy n'ibijyanye na ba sugar mama twibwira ko no mu mashuri icyo cyorezo gihari ndagira ngo mutubwire niba namwe mukibona ku mashuri yanyu niba kandi mutakibona wenda murabyumva bivuga ku radio mwatubwira icyo mubivugaho hanyuma akandi kantu ndi bubabaze kugira ngo nako mufashe umwana nako agasobanukirwe kuko byose no kugira ngo dufashe abana kugira ngo bahindure imyitwarire ive ku myitwarire mibi ibe ku myitwarire myiza muti kera abakobwa ntibigaga kubera ko wigaga cyane bambonaga nk'inshinzi bakamaramo nk'umuntu ugiye gusimbura abagabo bigatuma yemwe n'ababyeyi batitabira kujyana abana babo b'abakobwa mu mashuri cyane ko igiye mu muco w'u Rwanda usanga ngo nta mukobwa bamwe baravugaga ngo nta nkoko kazirika isaki hari bigaragaza ko abakobwa igitsina gore cyashyirwaga hasi cyane none ubu haje icyo bita jare cyangwa cyenda ndagira ngo nacyo muze kugira icyo mukitubwiraho mubwira umwana kugira ngo akurazi ibijyanye na jare niba nabyo bigomba kuza mu myitwarire akure koko agamije kwiteza imbere na bagenzi be nabo niba bari kumwe bajye baharanira ubwo burenganzira bwabo
murakoze ntangiriye kuri icyo ngicyo cy'abashuga mami n'abashuga dadi nibyo koko birahari biranavugwa biragaragara birazwi ibyo byose ni iterambere rigenda rijyana n'ingeso mbi mu bantu aho umuntu mukuru yahagakwiye gufasha umwana gukura nawe akagera hageze ahubwo byanashoboka agatera imbere kumurusha ahubwo we akashaka kumusubiza inyuma agashaka kumwica nduzi ko rwose ari ukumwica kugira ngo umuntu w'umusaza arebe umwana ukwiye kuba umwuzukuru we amushore mu ngeso mbi biriya bintu biragayitse ni ukwica uwo mwana kumwica ahagaze kuko umwana wamaze kugira imibonano mpuzabitsina n'umusaza umurusha imyaka 50-60 yamushukishije amafaranga ntacyo bamusigiye murye n'umutegarugori ne ukora ibyo ngibyo bariya bashuka abana b'abahungu bakiri batoya nabyo ni ibintu bibi baritwaza imitungo baritwaza amafaranga baritwaza ibyo byabwenge kugira ngo bayobye abana birahari ni ingeso mbi cyane zikwiye kwamaganwa hakoreshejwe imbaraga zose zishoboka ha ku ishuri ryacu rero ho niba binahari ntago tubibona ntago bigaragara abana turabibigisha turabibakangurira tubereka ububi bwabyo tubereka ko niyo umuntu yaguha ibya mirenge ariko akakononera ubuzima ntacyo abaguhaye ahubwo abakwishe ibyo ni ibintu duhora tugarukaho ni ibintu bagomba kwirinda bakamenya guhitamo bakamenya kwegera umuntu mukuru bagira inama gusa ubashuka bakamenya ubwenge bwo kumwamagana byanashoboka bakitabaza abantu bakuru bakabafasha kubamagana ibyerekeranye rero na gender igezweho uburinganire bw'abahungu n'abakobwa ni ikintu cyiza cyane nini hame rwose by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu kumva ko umukobwa umutegarugori n'abari abantu bakwiye guhabwa agaciro kabo n'abari abantu b'ingirakamaro mu rugo ni ikintu kigaragarira buri wese no mu bihugu byateye imbere ndumva biragaragara aho umutegarugori aba president w'igihugu aba ministre w'intebe aba ministre kandi agakora neza nkuko n'umugabo yakabikoze yewe hariho nabarushaho no mu rugo rero biragaragara niba umugabo yagiye gukora n'umudamu akajya gukora bakaza guhuriza hamwe mu rugo ikintu cyiza ntago ari ngombwa ko umudamu umumama umutegarugori yirirwa mu rugo adashobora gusohoka buryo hari ikintu nyamara n'urugo rutakaza hari iterambere urugo rutageraho ariko bombi basohotse bagiye gushakisha icyakuba ku rugo umwe agaturuka hirya undi agaturuka hino bagahuriza hamwe ni ngombwa nanjye nemera ko umugabo akomeza kuba umutware w'urugo ndabyemera kuko mu buzima bwose hagomba kugira umuntu uri hejuru mbese ni te responsable mu rurimi rw'amahanga akubahwa ni itegeko ry'Imana umugabo agomba kubahwa mu rugo ariko rero n'umudamu nawe akagira uburyo afashwa nawe akemera ko ashobora kugira icyo azana mu rugo ashobora kugira akamaro akora bagafashanya rwose kubaka bagafashanya guteza imbere urugo rwabo bagateza imbere umuryango ntacyo bitwaye rwose umudamu nawe yakoze akagira icyo azana mu rugo ntacyo bitwaye kumvikana bakuzuzanya bakagirana inama ese uyu mushinga tuwukore ese uyu mushinga twawushobora ese abana tubahiye gahunda ese ibi nibi tubikore dutya buri wese akazana igitekerezo cye n'undi cye bagashyiraho ngaho bakagira icyo bemeranye ni ibintu byiza cyane
murakoze ku nama ku bitekerezo muduhaye turushijeho gusobanukirwa ubwo nyuma y'ibyo nk'umubyeyi ushinzwe imyitwarire yacu mu kigo turagusaba inama kuko mbere twakubwiye ko dushaka kuzagera ku rwego nk'urwo mugezeho turasaba inama kugira ngo tugere ikirenge mu cyanyu nk'abana b'abakobwa
nibyo rwose ni nacyo mbifuriza ahubwo njyewe nifuza ko mwarenga naho ngeze kubera ko nkurikije aho ibintu biri kujya mugomba kurenga naho ngeze nimufate amasomo muyakomereho mugire kumvira mugire kugisha inama aba bakuriye umuntu ureba ko yakugira inama y'ingirakamaro mwegere niba ufite amahirwe yo kuba ufite umubyeyi mwegere kumva kugira inama ngo uvuge ngo urashaje mwebwe ntago muzi bigezweho mwebwe nta ntimuzi ibintu bigana murindije ntimwize ntimureba televiziyo ntimureba interinete ngo wumve ko umuntu mukuru ntacyo akumariye ahubwo nimwegera abantu bakuru bagisha inama mubahanuze umubwire tese ko nshaka gufata iki cyemezo urabona ngiye kugifatira igihe urabona bikwiye ko mfata icyemezo gisagitya mujye mwumvira mwubahe mukomere ku masomo kandi muharanire kwiga kugera kure hashoboka wivuga ngo nindangiza humanite njyewe ndahita nshaka umugabo biraba birangiye icyo nkubwira ngo abagabo bubu icyo bashaka urakizi umukobwa wize ufite ubwenge ufite amashuri kandi icyo mbona cyo ufite amashuri yawe uzi ubwenge umugabo wese ushaka uramubona ubasha no kwihitiramo ushaka wujuje ibyangombwa ushaka wikwemera mbese ko we aza kukubwira ngo ndagushaka kubera iki nawe gira uburenganzira bwo guhitamo ntumwemere ngo nukungwa ari umugabo gusa ngo mbonye umugabo nta bindi oya ese urabona muzubakana ese urabona ari umuntu uzi gukora ese urabona muzumvikana ese wagishije inama abantu bakuze nyamuneka mu ndebere uriya muntu imico ye cyane urebe imico ye bakubwire afite imico myiza ni umuntu ukunda gukora ni umuntu ureba kure ibyo ngibyo byiteho mwemere kujya inama mwemere kugirwa inama kandi noneho muharanire no kuba abanyabwenge baba abantu bazi ubwenge bareba kure wirebe mu myaka 10 uzaba ufite ubuhe bwenge uzaba ufite iyihe diplome uzaba uri hehe ese ufite vision yawe ku giti cyawe ibyo bintu mubiharanire kandi noneho ndagaruka noneho indi nama nabagira ikomeye no gusenga burya ni ibintu byiza gusenga Imana muri gahunda zawe y'abantu bakiri bato icyo usenga usaba Imana irakiguha iyo babishyizeho umutima witonze washishoje Imana njye wenda gusaba kuzaba iki n'iki ndagusaba kuzamfasha kugera kuri ibi nabyo mujye mubyibuka mu buzima bwa buri munsi ugire gahunda uyereka Imana umenye kwegera abantu bakuze bakuru abarezi ababyeyi umenye kubumvira umenye kubasaba inama niba nayo kugira umenye gutega amatwi umenye kubaha umenye kumvira
ne hari ikibazo nk'urubyiruko tujye duhura dusubiye inyuma kera yumvise amateka kumva ko nta bashuga mami bashuga dadi bahabaga ariyo mpamvu umuntu wese w'umubyeyi wakugiraga inama wazikurikizaga ariko nk'urubyiruko rw'ubu ngubu tugira ibibazo hari bashuga dadi na bashuga mami nk'umuntu wakakugira inama ni ukuroha mu bibi ubwo rero ukagira ikibazo cy'ukuntu wakumva inama z'uwo muntu ariyo bita shuga mami cyangwa shuga dadi ukumva ko ari byandi bavuga wenda ngo umuntu yarabyihereranye ngo nta nama agisha abakuru bitewe n'icyo kibazo uwaka kugira inama ni ugushora mu ngeso mbi ubwo cyo twakitwaramo dute
aho ngaho nyine birasaba urubyiruko gushishoza nubwo bashuga mami na bashuga dadi bahari ariko ntabwo ari bose burya ntabapfira gushira ntago wabura nibura umuntu umwe babiri batatu mu bantu uzi mu barezi bawe muri ba abavandimwe b'ababyeyi bawe mu baturanyi ntago wabura mu muntu w'inyangamugayo washishoza rwose wagisha inama na bagenzi bawe uti nta muntu mwamenya w'inyangamugayo twakwegera tukamugisha inama nta bapfira gushira rwose ntago wabura umuntu numwe wakugira inama ntago abantu bose ari bashuga mami na bashuga dadi ntago ari bose gusabira saba ngo mushishoze
murakoze ku nama matugiriye turizera ko muzakomeza kutuba hafi mu bibazo tuzajya tugira tuzajya tubegera mutugira inama
urakoze rwose nanjye nishimira kugira urubyiruko inama biranshimisha abana batera imbere ndabikunda.